DDDN Media.
Phone Jesus. Money Q. Siko form, nilikuwa underweight, but God can amend. By now niko form, okay, mina pass over, kaila fist. Kwa God niko always happy, siko all place. Up in the air, mina fly high, mina come nikiwa clean. Shida zime freeze, kwake niko free. Nikitraka mina saka, nikisaka mina pata. Kwake no stress, no pressure. Life imekuwa iki give impression. Keep it real, pray every day. Answer utaget from God one day. Yeah, atako make na, atako sort. Shida tazipak na kuzitupa far. Never unipati, I'm clean on the right hand side of the Lord. Hata bila stima, kwa God nina power. Hata bila means, bado tuna progress up kwa imani. Niko juju ya God, siko juju ya juju. Kama wanavodai, Sunday niko church, mina pray to God. Niwa strong kama Samson, wise ka Solomon. Amini usiamini, I'll walk on water. What a man, he's need a jump on air kama sai. Pray kila time, yeah, hako macho tusidu sin, yani. Tuwe macho kama prayer ni game. Pasi mini itacheza alikufa juu yangu. Pasi mini ita praise. Form, form, yeah. Form ni Jesus. Itaka form, pata kwa prayer. Form, form, yeah. Form ni Jesus. Itaka form, pata kwa prayer. Form, form, yeah. Form ni Jesus. Itaka form, pata kwa prayer. Form, form, yeah. Form ni Jesus. Itaka form, pata kwa prayer. Form, form, yeah. Form ni Jesus. Itaka form, pata kwa prayer. Ukitaka form, pata kwa prayer. Eyes zina go up, na baraka zina draw. From toe to a toe, from God our Lord. By now life easy, wanna die black magic. Kuna only one God, au wengine ni mafeka. Manikiu sina fear, nitamada hii mission. Junajua kuna life after death. Through him, salvation he may get free. Free of charge. Dambi sina, nilikuwa sina. Yani killer, killer time. Dambi sina, nilikuwa sina. Yani killer, killer time. Sai nimechange, I'm a man of faith. Imani kwangu ndio msingi na ipigania. Nili try bila go nika fail. God ana matter bila ye ni matata. Ukimpata life poa, umepata. Ukimkosa kila kitu unadu ni makosa. God ni mso, niko likiso. Amenipa so, siyozi sotra. Try Jesus, hata make life yako. Niamini utachekwa na wenzako. Nili kushow, sky see you ceiling. Nime fly, over sky. No plan B, utampasha ukipray. Uta succeed bila God, that's lie. Try Jesus, let us say I-5. Chuki madharau, no, I-5. No plan B, utampasha ukipray. Uta succeed bila God, that's lie. Try Jesus, let us say I-5. Chuki madharau, no, I-5. Form, form, yeah, form ni Jesus. Ukitaka form, pata kwa prayer. Form, form, yeah, form ni Jesus. Ukitaka form, pata kwa prayer. Ukitaka form, pata kwa prayer. Form, form, yeah. Form ni Jesus. Ukitaka form.